Yeah. Sky 254.
Haji Music Production. Me and my guys do not turn up tonight. All my friends, they might come through tonight. Nasikia kila kitu bala. Basi DJ nipe swala la la.
Ati leo ni sheshe. Leo tuna party. Leo ni kufurahi kuna gari liegeshe. Leo mambo shwari. Kuna bamba wala itabaki na tukeshe. Adi kesho manguari. Cause we feel so high unavo dance nionyeshe. Kichuna atari. Yeah, if don't lie. Usoso siku mchanga adi kesho tulewe. Vinyaji vingi wacha kreti tupewe. Toto mami unanipa kiwewe. Chukoko flow basi mimi na wewe. Usiku mchanga adi kesho tulewe. Vinyaji vingi wacha kreti tupewe. Toto mami unanipa kiwewe. Chukoko flow basi mimi na wewe.
Me and my guys we go turn up tonight. All my friends they might come through tonight. Nasikia kila kitu bala. Basi DJ nipe swala la la. Me and my guys we go turn up tonight. All my friends they might come through tonight. Nasikia kila kitu bala. Basi DJ nipe swala la la.
Basi waita nipe pombe. Na DJ nipe track. Kila kitu tunafanya. Maze leoni. Waita nipe pombe. Na DJ nipe track. Kila kitu tunafanya. Baze leoni. Washinda kuelewa jinsi na pepea. Goji sikize rapa wakiongea. Washinda wakiuliza mbona nimepotea. Leo ni Friday lazima tatokea. Atuashinda tu house party. Ama tuendere. Ama tu buy gauge. How to ne game. Ukitaka party nasi labda ufige base. Wachana na matrao kuja na madeni.
Washika drinks ukitaka. Ukitaka mashisha usilipie kitu. Napenda baby ukikata. Ukikata chakacha. Ukienda mpaka chini. So shika drinks ukitaka. Ukitaka mashisha usilipie kitu. Napenda baby ukikata. Ukikata chakacha. Ukienda mpaka chini.
Me and my guys we go turn up tonight. All my friends they might come through tonight. Nasikia kila kitu bala. Basi DJ nipe swala la la. Me and my guys we go turn up tonight. All my friends they might come through tonight. Nasikia kila kitu bala. Basi DJ nipe swala la la. Kila kitu bala. Never seen it before. Watu wanashangaa.